Hi, everybody.
Hey.
Kipenzi changu changama, mina wewe hadi milele. Komesha wachokozi, mwabaki kututazama. Toa toe, yesho la nywele. Nimesikia habari, eti kuna mtu Zengondo, tulicheze.